Everyone can produce.
Exclusive from ZambianTunes.com.
But not like D. Jones.
Nizira, you afraid to love me cause you've been hurt. Nizira, uona monga chikondi kulibe. Wagaye wakunama ni vambili. Wakusiliza hopu na mubili. Iniveni funa ni vambili. Tuwana tutatu na family.
Paka mayo, sazi komele mukati ni seguli letio. Lekate ningene nipangeko plan B. Olo wana viru vyanya ni zavicha amend. Chalo chikalipo usalu zinge na opu. Vinga kalipe puanti ni zaponya po majoku. Maninga te na kuona use. Kanga nindala maze ufu unani zateka. You deserve to be happy na iwe ndiwe muntu. Osa tipari ponze waku velengela buku. Batindichi ulipepo na nzelu za ukuluku. Lekate tikondia nenonti na vama chuti.
Nizira, you afraid to love me cause you've been hurt. Nizira, uona monga chikondi kulibe. Wagaye wakunama ni vambili. Wakusiliza hopu na mubili. Iniveni funa ni vambili. Tuwana tutatu na family.
Kazi wanarema walangizi kukunga zikani pansi pati situ si chinja. Yenze same kwela kulineo ni kulangize ulemu. Kozi previous guy anakuponya kuwaya. Akukanyila mutima no kungambila malaya. Just cool down kozi wapeza wa doctor. Noti mujajati pati take some water. Forget about war unga dwalilepo bipi. Pala kuyo shtokula iribe na marisiti. Wadapu ate bambo kupasa matenzi. Mind yako nawe yambo gani za revenge.
Nizira, you afraid to love me cause you've been hurt. Nizira, uona monga chikondi kulibe. Wagaye wakunama ni vambili. Wakusiliza hopu na mubili. Iniveni funa ni vambili. Tuwana tutatu na family.
From ZambianTunes.com.
But not like D. Jones.